Yeah, Waswahili, black and white, wangwana, detach, eat some touch, get this, step after step, a feed of the gap, put on my mind, kisha bounce, jinali blue sky red night, they call me one star, killer of the star, day to day rain swagger, that he call me brother, waji, vinga, paka mashada, weeks one piere, paka wababa, gonjwa wa makopa, watching down their drama, haters, shut up, I do, spend, sijaja kukaba, zubaka, sina, mamkwanja, maujanja, ndo namba na usika kiwanja, mkwanja, ndo namba na usika kiwanja, saka pay enjoy to enjoy, live in a web things, kila wana tirika, get hot kwenye speaker, lazima uta tirika, tirika, waungwana tumeombiwa kufanya na tunafanya, tunafanya na kwa poa au vip, waungwana, waungwana kama kawa kujitanganya wana hawa na muda unaenda sawa au vip, waungwana, waungwana tumeombiwa kufanya na tunafanya, tunafanya na kwa poa au vip, waungwana, waungwana kama kawa kujitanganya wana hawa na muda unaenda sawa au vip, waungwana.
Make pene, testi gauna chop with money. Life is too short, na ziwanyasi wazichome. Nyagi dry, na ngonga ndaratu mchome. Kila glase ni kinywaji, fanya pombe kama chai. Nikishalewa na ongea mengi, weta zungusha kama kila laundi mekwisha. Ni sauti ya mnyama mkali, beba ndo ina sound. Mbute kando kabonge nae, kisha fanya kama ona buy your drinks. Mshike kiolo ka dance nae, mkiwa masifu to drinks. Hajifanya na kujua kila dakika na kukisi. Watu analewa, nizigo mezito na alemea. Nikisha kwa nyingi sting, mambo kizushi smile. Nikifly kila anda wa feeling. Naitaji kulewa, bio, kusumbani ni washikaji. Hata nikiwa sina kinywaji, mbonono ni miwa ni maji.
Waungwana tumeombiwa kufanya na tunafanya, tunafanya na kwa poa au vip. Waungwana, waungwana tumeombiwa kufanya na tunafanya, tunafanya na kwa poa au vip. Waungwana, waungwana kama kawa kujichanganya wana hawa na muda unaenda sawa au vip. Waungwana, waungwana tumeombiwa kufanya na tunafanya, tunafanya na kwa poa au vip. Waungwana, waungwana kama kawa kujichanganya wana hawa na muda unaenda sawa au vip. Waungwana,
I'm a car pop nigga, isam. Waungwana, na Waswahili. Yeah, black and white. Yeah, relax. Pampano, I know bye, my nigga.